Mr. Speaker, the President of the United States.
Jamana tigi Joe Biden ye kuma ta lajɛba dɔ la kongrɛ la tarata don wula fɛ jamana cogoya kan gɛlɛyaw ni sinuwa jamana cɛ o kɛra sababu ye ka sinuwa jamana ka kɔlɔsili balɔn dɔ min tun bɛ sigala o ye sariyatigɛlaw ni Amerika jamanadenw gansan bɛɛ hakili sama. Ka sɔrɔ a ma balɔn nin ko fɔ kɛrɛnkɛrɛnya la Biden y'a ɲini ka Amerika jamanadenw hakili sigi ka sɔrɔ a bɛ nin ci ka nin ci sinuwa jamana ma. Joe Biden.
I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about it.
Ne cɛsirilen don ka baara kɛ ni sinuwaw ye yɔrɔ min na a bɛ se ka Amerika nafa ɲɛ ani ka diɲɛ nafa. Nka aw kana fili in n'a fɔ an y'a jira cogo min na dɔgɔkun tɛmɛnen na ni Chine ye anw ka yɛrɛma hɔrɔnya bila farati la an bena wale kɛ walasa k'an ka jamana lakana an y'o kɛ. Sibiridon Amerika kɛlɛcɛw pankuru dɔw ye balɔn nin bila fiɲɛ na Atlantik kɔgɔji sanfɛ Caroline Worodugyanfan kɔgɔjida la. Chinois jamana ye Amerika balɔn nin cili wele ko min tɛ bɛn ani ko a kɛra ka tɛmɛ a dan kan. Republikanw dɔw ye Biden kɔrɔfɔ k'a sababu kɛ a ma yamɔriya di balɔn nin ka bin ka kɔn o ɲɛ k'a to jamana kɔnɔ. N'a sɔrɔ u bɛ jɔrɔ gɛlɛn ɲini sinuwa jamana kan Michael Kugelman Wilson Center la ale y'o fɔ.
So he was not taking a forceful hawkish position. He was leaving open some space.
Olasa an tun tɛ jɔrɔ bata min bɛ kɛ ni wuluwulu ye. A tun bɛ kɛ ka yɔrɔ dɔ to da wululen ye bɛnkan kama. Wa tiɲɛna nin hakilina na kɔngɔrɛ mɔgɔw minnu tun b'a fɛ ka jɔyɔrɔ gɛlɛnba sɔrɔ olu tun tɛna wasa sɔrɔ a ye min fɔ bi sun na. Risi jamana ka kɛlɛ min kɛra ni Ukraine ye o fana jirala Biden ka jamukan na. Amerika ye dɔrɔmɛ miliyari 27 ni kɔ bila lakana dɛmɛni na Ukraine jamana na. Biden ko Risi jamanatigi Vladimir Putin ka bingani min kɛra a san kelen ye nin ye o kɛra kɔrɔbɔli ye Amerika ye min tɛmɛ. Biden ka kuma na.
We united NATO. We built a global coalition. We stood against Putin's aggression.
An ye farajɛ setigi finitigi jɛkulu n'o ye OTAN fara ɲɔgɔn kan ka diɲɛ jɛkulu dɔ sigi sen kan. An jɔlen tora Putin ka binkani kama. An jɔlen tora ni Ukraine jamanadenw ye. Bi su nin na an farala ɲɔgɔn kan tugun ni Ukraine jamana lasigiden ye Amerika. A tɛ a ka jamana dɔrɔn de jira nga a bɛ k'a ka mɔgɔw ka jagɛlɛya jira. Republikan dɔw ye siga-siga kɛ sɔrasi dɛmɛni na Ukraine jamana na nga o ma kɛ tuma min na republikan minnu tun bɛ o wasabulon la n'o o tɔn ɲɛmɔgɔ Kevin McCarthy n'a y'a jira ko u bɛ Biden ka kuma dɛmɛ kosɛbɛ.
I have to say, I saw a lot more support coming from the Republican side of the aisle.
Nga, kan ga fɔ n'a ye ko dɛmɛ caman wɛrɛ bɛ bɔ Republican fan fɛ n'o ye siraba ye n'a tun bɛ kɛ kumana Ukraine kan. Kɛrɛnkɛrɛnya la nin waati min na n'a y'a fɔ ko an bɛ a kɔnɔ waati jan kɔnɔ nin ye fɛn ye ko anw ye Republican Party ka kɔsegin mɛn kɛrɛnkɛrɛnya la k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli gansan tun bɛ kɛ Ukraine jamana na. Ka fara Ukraine kɛlɛ kan ani kun yɛlɛma Asie fan na min bolodara kabini tuma jan jamanatigi Biden bɛ ka Amerika jamanatigi dɔ ka taama fɔlɔ kɛ Sahara worodugyanfan fɛ kabini san 2015 la.